Manjena untombi yomkhetho wenkosi uNjidi uzodlala yedwa igama elithi wemlamo wami.
Bye.